Wanege swaga ila high kate. Yuku sipigi fake utokuta na bafeng.
Louis Gucci your brother. Nakata madini mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu haina ganyama. Sishoboki ya tango mazikibuma. Still sassy spendi mazo ya talking chika na uchuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kama takinywa ya cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Yeah. It's all on me. But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Toto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofuata ni toto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe. Pombe. Totos.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manze ni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Baby what's your name? Kuja uyu mwike nasi.
Kama takinywa ya cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe, toto na pombe, pombe.
Sema kile unatafta. And I will give you more and more. Yeah. Kasi bahati basi nyambie ni wapi utapatana na manzi. Hayuko kila pahali. Yeah. Hanachali, hapendangi makali. Hapendangi maganja, takupenda kila hali. Yeah. Haka kamali, sika loko ni kashesha mani. Hako kafiga ni kakale ni kanamba nane. Takuwa no mami na wewe tukijabulane. Jabulane. Kama unatafuta pedi. Oh yeah. Sinikuwe yo bedi. Apenji, apenji. basi ni kuwe yo pedi.
Apenji, apenji.
Oh, si ni kuwe yo pedi.
Apenji, apenji.
Si ni kuwe yo pedi.
Apenji, apenji.
Si ni kuwe yo pedi. Mimi na wewe ni pare.
Mimi na wewe ni
pare. Toka seven hadi ngware.
Toka seven hadi ngware.
Karibia ni gware. Na usiseme ni sare. Weni Jamie ni nare.
Jamie,
oh no,
ni
you're the one I wanna marry.
You're the one I wanna marry.
To see an A in a hurry. And I will give you more and more.
You underwater, mekwa nikiku water. Nataka kuwa locked na somebody's daughter. Tukifika nyumbani hatutawa itoka. Na ishi kilele ni kama niko kwenye chopa. Haka kama lisi kaloko nika shashamani. Hako kafiga nika kale nika namba nani. Na ningependa tukuona tukijabulani. Jabulani.
Kama unatafuta pedi. Oh yeah. Pedi wa mapenzi. Oh wow. Hii yangu ni heavy. I hope uko ready. Nikuwe yo pedi. Sinikuwe yo pedi.
Apenji, apenji.
Sinikuwe yo pedi.
She don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure, one day she leaves me and she find another guy who make her happier than I. You need to give her magic, mini cheese, mini stalker. When you're naked, I see angels, and I hope you see the same. You're insecure, oh, I'm insecure. Baby, you're so insecure, yeah, I'm insecure.
I'm so insecure, musomanga message you can hear cheerful. I'm so insecure, never telling you about it, yeah. Who and I swim on a t-shirt, and you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it, yeah, yeah. Chini ya maji, sini majizi, twa chunzana, kipoli.
Why are we still so insecure? Don't know what we're running from. And I'm breaking, but before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light.
Secure.
Yeah, yeah. Kama ni beef naileta na sahani. Kama ni phone mteja patikani. Uliambiwa usicheze na shetani. Sema beni gani, buda na sita mahani. Buda na sita fadhali, utajua siki na nani. Situko kila mahali, na tuchulikani. Jovi na sanif mali, kena nafuta ni safi. Jovi hodari, kama ni ganji, sini walafi. Niko kejani, nimetulia na mabandi. Story ni gani, Jovi alikuanga gwangi. Vile nikondani, ngeosa ligeuka wifi. Mpeleka Moranga, alitoroka na Mwangi. Alinitoka, aliokoka, aliomoka. Dema na rola mashoga. Anajua rende ni ronga, shara na madondo wa ronga. Adi kwa selfie, mi uwanga nimeboni beef. Naileta na sahani. Kama ni phone, mteja patikani. Uliambiwa usicheze na shetani. Sema beni gani, buda na sisa mahani. Buda na sita fadhali, utajua siki na nani. Situko kila mahali, na tujulikani. Jovi na sanif mali, kena nafuta ni safi. Jovi hodari, kama ni ganji, sini walafi.
Kama ni beef, miuka mkiplani, kama salvation army. Kama ni vurugu na mseme, jipino uchunga, just juini nani. Kama ni mali, shasha the money, lazima steam zikari. Kama ni vita, leta vitisho, wacha ma bitch mtani. Achana na ma steam za mlami, mi upenda tu ma steam za mtani. Milelewa kirongrende, nilikula diet ya beef na ugali. Nunali kama kiflex yufali, libidi ya safishwe yo man. Bisha ma down, umbo ni kali.
Kama ni beef, naileta na sahani. Kama ni phone, mteja patikani. Uliambiwa usicheze na shetani. Sema beni gani, buda na sisa mahani. Buda na sita fadhali, utajua siki na nani. Situko kila mahali, na tujulikani.
Sinanga chopa, matatu yu ni beba bure. Sinanga chopa, walai.
Mana badmati. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Ay beba beba, akikuja mina teka teka. Teka nyama ikideka deka. Napenda kukachocha kakicheka cheka. Na kwa bash mina meremeta. Mjulu bengdo na keta keta. Na changanya changanya kaka bureta. Body figure toa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile don't areta. Na kwa gana connect na coordinator. Sina time ya call mireta. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Msupa uko fine, una kamanzi yako 20 na uko 35. Nitakurarua leo kama tumbo fry. Ama kare gani, ama namna gani. Manze kuna vile, vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuogopa. Vile unachapa flash wene wa monyota. Unapenda genge, naona ukizitoka. Zina yako IG nataka kukustock. Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block. Umetoka salon na bado na kusuka. Usisikize huda, usifunge duka.
Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Politik, jeshi ikotik, jumutik, lukuluku tik.
My girls tick, my dope bunny tick, they tick, tick. Mama mia sema nachotaka, mama mia sema nachotaka, kayela sema nachotaka, sema nachotaka, sema nachotaka. Mi ufadili sija anza juzi, papa kasonko nina ujuzi. Bombo clat atupendu buzi, ma egg bad munda cheesy.
Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Alejandro ni wewe umepupu, kasi DJ ama bonsa mina shuku. Niko na kwere mdani nimefuga kuku, mayaya idana so utosha na nanjugu. Miss Kenya, ali use mwa Kenya, Jimmy Gate atapata bibi tena. Cinderella ni agent wa Mpesa, siwezi kati ya dema netwa Filomena. Nana niuliza tenda ya kupika umena, tatukaza Scofield amehepa jela. Nani mtiaji, Prince ama Deba, ukipatwa na ukedi utasema.
Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya,
yeah.
Sinanga ubaya.
Yoni aje baby, usipoteze time. Suna jua meja na kwanga na wife. Nelly ya kuwangi serious na life. Lenga Benzima, suna jua ni fisi. Timore na mandom, suna jua ni cheesy. Imebaki nani, si imebaki mimi. Kuja ni kushow maisha ya richi. Usare mauba, uingie Mercedes. Usare fuliza, ni kupe shilingi. Wacha toy market, twende Garden City.
Sinanga ubaya.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Me kucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Tuna step na ti na kam, tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam, na ataki kuja booster kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi bongi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sobo jani piandom. Kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha, mbevisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bambu. Inajitoa choche, inashuka inajipata kunyi. Zubadu kaukie kwa fudhi, na chashi moneze kwa ngumi. Kujitepa dia kilistumi, inambao na miumba usakumi. Kumtahu watuban maudi, kujitepa dia kilistumi.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane. Na baki nani?
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bamboo. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bamboo.
Story ilianza like this. Vile nakutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs ilikuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Vile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti ata toka. Gasa likuwa mepagawa. Ningi juu hapa ni tafash. Ali spike up ilika. Hapa bado ni kizama. Kichakani ni disaka. Nikapata nika winda. Ni hata sikuwa rada. Nilianza tu kuzima. Story ran off with a laptop. Change na Bluetooth speaker. Then ka enda kwa kitchen. Ata noodles ali iba. Budi libidi mewasha. Nidu letu ngiwaza. Vile unga sa mishinda. Ata juu ali maliza. Ata nikipigia umbana. Teze tundo minasikia. Gasa metambulika. Nilalea masikia. Budi ali njua nimepata. Vile nikuwa na sako. Ilibidi nimewasha. Benda letu nikiwaza. Story ilianza like this. Vile nakutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs ilikuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Vile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti ata toko. Story ilianza like this. Vile nakutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs ilikuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Vile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti ata toko. Shida buti alipo yo duri vizuri buti alibonda. Buti akuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka. Kumbe ungasa kumajo juu sasito siku alitema mugoka. Bile nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora alipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya lalisha. Budi ya mtaxi na tisha. Sota kisonga misi kusoma. Nika mchile likonda na kola juu nilichoma. Then kabonda then kitande kabonga. Lakini kitanda nisi kwa mana ne baridi likwena ni gonga. Judema li tumia bechi kubeba njumo na ngoza kikomba. Dema li hepa na mali lakini aliseti bado nyongi moja. Ratchet intention, sorry imagine chenye linye chenye ngoza. Story ilianza like this. Vile nakutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Vile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti ata toko. Story ilianza like this. Vile nakutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Vile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti ata toko. Story ilianza like this. Vile nakutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ilibi ni mechora. Vile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti ata toko.
Kupanda miti ukiwa kwenange
hakuna gari city AI. Rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. To all of my hoes and all of my niggas, rumba Japani, no rumba.
Hapa ni wapi? Tumezungukwa na mabamsa kama chwani.
Riri yomanyata, ya uyu rwako wakala. Don't you want this so apunja. Kuna rumba for all you niggas, lakini rumba Japani, yo rumba.
Basi sawa, tugandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, yo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanuki ya kolon.
Noti the flow, umekuja kutaka.
Chief inspector, umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote, niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudenya na kwa choche, basta rhymes alipatikana yole.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
Pika picha, pika picha, pika picha. Smile for the camera. Pika picha, pika picha, pika picha. Pose for the camera.
Femi, ndole meja, ndole.
kiwanja. Sulku na dai kuchapiana na e. Ishia, ishia, ishia.
Rico Beats, Mr. 808.
Okwonko pole nimekuja ghafla.
Sidali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Ah, Femi One pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligiso. Eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza weka mbali. Femi One, mukwa nimekutamani.
Eh, okuonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Ah, Femi One, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile na penda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile na penda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga.
Okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi One au machali loko loko. Ni loko tu lakini hawana kaketu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti napenda iyo view.
Fungua bonnet.
Okay.
Toa screw. Mbona unanidai na usiniambie uongo.
Na kudai tu umetoka ghetto. Na we ni manzi hardcore. Manzi mathongo.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Femi Uno, toto wa Hadija.
Mbosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna.
Chana mimi.
Najaribu kusikiza madonda.
Nyanji.
Fresh keja amende ataki skuma.
Yeah.
Amechoka na nguo za Gikomba.
Brenda.
Karanja kuna dona fa kutuma.
Tuma.
Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu.
Na tumepia na ya kutoa.
Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu.
Manze form siyo poa.
Tuma kitu. Tuma kitu, tuma kitu.
Usisahau ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu. Tuma kitu, gade, tuma kitu.
Hey, yo, all I do is win kama Khalid ama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi boots na manyaru. Leo ni renji staki nukza Subaru. Mi bazenga swag na pigianga loop ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni mungu. Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanting to work for NTV. But maybe pia mi ninge chujo kama Ken Mijungu. But mi ni rapper na wapeleka na rieng. Na kama shini mi yu endesha manyien. Yesu ni baba staki mezesha jachien. Yes bana inachuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni OG ya mifika. Na ini rumba ya Kayole. Isi rumba ya Japani, let's go. Kwa mbosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna.
Chana mimi.
Najaribu kusikiza madonda.
Nyanji.
Fresh keja amende ataki skuma.
Yeah.
Amechoka na nguo za Gikomba.
Brenda.
Karanja kuna dona fa kutuma.
Tuma.
Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu.
Na tumepia na ya kutoa.
Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu.
Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu. Eyo nina issues kadhaa mefichia paparazzi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Omolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Na sijaiogopa kuwa na enemies. But after God the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambiwa this verse is swag. Either way niko wera sizi choka ni chekwe. Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse. Kakamega huli tangasha mola shikwekwe. Juka fomi na keroma then I'm always interested. Kuna dili na Ivana ikijipa nda kusho. Pereka iyo luga uko eni lipe zangu do. Ini language ya mabroko toa kutoka ukislay. Kiso chorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi. Bombo clap. Kongosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Na tumepia na ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Manze form siyo poa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Usisahau ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu.
Singru Mr. Masanio anajirombosa na Luke hakuna kitu.
Nothing.
Eh?
Kujirombosa nothing.
Luke wanakoroga mbili tatu.
Mbili tatu alafu wanashikanisha zinakwama.
Alafu wanapeleka kiatu kwa fundia. Luke ya jana?
Sia leo.
Kwa hivyo?
Mtu asinimaki na Luke.
Nairobi kila mtu celebrity. Bora uko fresh na ungare. Utajipato binja kagesto mkare. Na ukiwa na ex na amekata kumove on. You probably the next topic on Edgar Obare. Mayweather champ, crew TMT. Flex mode, boy known, check TMZ. This me, me na care. Me got keyboard soldiers. You gon' be up in your DM, ka DNG. Beat boomba, flame fungwa, utadani Farel. Neptune, boom, twaf, kitu safi maler. Nyasaye achiel, mimi siku taki jaber. Your rapper boyfriend amebonda, ako kali katiel. Dokuwe rapa Kenya lazima udispapa. Then ungoje wane kambogi taku discover. Weka bidi usiketi ukingojea feature. Acha kuwa desperado na jichomea picha. Niko mayolo na ghetto na angolo kwa macho. Neza mfollow kwa IG minyo molo japacho. Kijana kutoka bondo nime rest my case. Bakani chupe meni bamba most deaf night chest. No, bado naendelea. Basi nateketea, kazi naekelea. Nana na meze share. Wendo naongelea, tracks inyo nakojolea. Kani rap siyachi juu Kenya mindo inategemea. Jones, nigga.
Sina pesa. Woo! Achana na mimi. Niaje.
Yeah!
Kwenda. Tuma. One, two, three.
Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa.
Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu.
Manze form siyo poa.
Tuma kitu. Tuma kitu. Tuma kitu.
Usisahau ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu.
Check, check, check.
A-B,
Tuzode
Gang. Rada chafu niki shikaga. Hizo chafu bana shika shash. Pale bedroom kila siku bash. Hini leche ndagikomba. Cheki kaka, mijomba. Wedondo sadada midonda. Dele mina pamba kidonda. Dude mi upanda ni Honda. King, king, cheza na queen. Gang, gang, cheza na Benz. Weng, weng, nashikisha.
Bebe, bebe, wende
yang. Oh lordo mashi. Ebu nipe huyo mase, mase, mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate, pate, pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate, ni kukate, kate, kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me, follow me, follow me. Hey, follow me. Solo G. Chai ama coffee, all of me. De,
Tizo de, solo king.
Kuja close bro, Omondi. Roots and culture, kokoti. Hii mazishi soma eulogy. Mlena tulimwacha, oyole. Moga kune ukalie ondole. Niki pull up ni ondoke. Wamabe, cheki dhuga. Akode, vipi yora. Kula na macho bana panaguza. Number 8 genga pana shtuka. Wameshona lakini ndo Taylor man. Nimeunga bila sembe man. M&M, ini
lene. Oh no no mashi.
Ebu nipe huyo mase mase mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate pate pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate ni kukate kate kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me follow me follow me.
Nikivuta gashada na kuaga niko rada rada sana hamwezi ni why. Nikivuta gashada na kuaga niko rada rada sana hamwezi ni why.
Minister weni harambe. Superstar ni kingarame. Akili nywele weki harame. Penda ndizi mini nyambane. Walande katambe. Zama days, zama day. Hii ni feel like ni utape. P.A.A.
Olodo mase. Ebu nipe huyo mase mase mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate pate pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate ni kukate kate kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me follow me follow me.
Rada tap rada tap ni bunda. Niwambia ni kubaya hizi area bana. Hebu leta huyo mate mate mate. Hebu leta huyo mate mate mate.
On the voice back.
Mazee maskinguni mingi. Neza kukwenye shaivu changa jaki. Saa
ukiwa na form ni dunge brother let me know. Location tumye teke teke mina kong. Kuwa beba na mastingo na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Ukiwa na form ni dunge brother let me know. Location to me take it, take me na ku. Kuwa beba na mastingo, na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Hey. Bini classic kama Odi Joe. Mali swafi kiri wafi show. Hini kali kama OG Jones. Kawi pendi tabidi umemeza tropical. Mastingo na piga munok niki Odi Joe. After all si upiga party, after party stop. Akiwa front, kama hadi swambia bakito. Piga shot, ya kimganzi hadi ujoni wa. Top it off, na kimajin do si blacky bro. Kaki logo ya konyagi bado tuko strong. Tuko on, kaki mwaki ya wezi turn it off. CEO Nairobi City chief for Mastingo.
Ati we copa chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just my stingo, yeah, my stingo, yeah, my stingo. Watch out my swali, he Nairobi, this my lingo. Ati we copa chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just my stingo, yeah, my stingo, yeah, my stingo. Watch out my swali, he Nairobi, this my lingo. You know I be with mandem. Me na kaanga chini cause these homies do not stand them. Let's get lit, let's get rich, let's just make it happen. We hit licks with no tricks, but it's just like magic. Fire just like Jiko, mom used to beat me with them Miko. We rain like El Nino, yeah. We score just like free throw. Till I die my stingo. Me ni conform with heroes. You let them, she single. Think she know my lingo, eh. Still I need my peace, yeah. Pose for me a tease, yeah. 254 with G's, yeah. Put Kenya on my sleeve. Ati we copa chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just my stingo, yeah, my stingo, yeah, my stingo. Watch out my swali, he Nairobi, this my lingo. Ati we copa chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just my stingo, yeah, my stingo, yeah, my stingo. Watch out my swali, he Nairobi, this my lingo.
Mkalambete toka jisete.
Kijana mdogo ameanza ku come home na ndom. Sijaijidisha vako na call cop to stone. Kona rungu sugu lazima nizame long dufo. Mnapapatika na wanasa from coast to coast. Ni majuju, juju rombosa juu ya dudu. Jaba njugu, njugu jisiti ndo mambuyu. Luku luku, mahita wetu duku duku. Metoka fani kwa hapa kimungu mungu. Ni majuju, juju rombosa juu ya dudu. Jaba njugu, njugu jisiti ndo mambuyu. Luku luku, mahita wetu duku duku. Nimetoka fani kwa hapa kimungu mungu. Asali kali, kijana machachari. Nimetoka mbali kufika hapa ni bahati. Huku ghetto ringtone ni sauti ya risasi. Mambanga, mabani, wanamada, magwangi. Niko kinduku lumikia makatululu. Unaleta zogo na kuna mama wanduru. Luku luku, maheta duku duku. Macho nyekundu na right lines kwenye mbuku. Huku kutwa kuna raisi usishtuke. Na kome kazo na tumbo nomba usishute. Lukde lukde mkalambeti apige dude. Kumbe kumbe mambanga wanataka tudunde. Ni majuju juju rombosa juu ya dudu. Jaba njugu njugu jisiti ndo mambuyu. Luku luku maheta wetu duku duku. Metoka fani kwa hapa kimungu mungu. Ni majuju juju rombosa juu ya dudu. Jaba njugu njugu jisiti ndo mambuyu. Luku luku maheta wetu duku duku. Metoka fani kwa hapa kimungu mungu. Na kambi fiti sithi. Mkalambete kwa hii machine kill beat. Niko malego shada mbili hivi. Before you knew me stani kaushe sikia hii check. Penye ni ya pananjia. Nasikia lipigwa rungwa kakimbia. Ndo ive kwa rap kam kwa ngunia. Dudha nzuri tabidi umepalilia. Never forget home jume make it. Mbogenye napitaga na vibeti. Kifika mnajua gani kudeli. Mrembo legeza dhongu pigwendeki. Garungwa di una daddy. Munjuza majegi kachwiti toka jisiti. Kame ni madana today weekend zote. Twende happy form twende na mapedi. So mjwe mta zabe zote zanguwa ijozi meklozi.
Bayo 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 bayo. Bayo 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 bayo. Time flies like a thief in the night. We are got a story to write. So darling, jump in the ride. Before the train is gone, let's take a ride.
Get money, he ain't a boss. Conductor,
tumetamba sana nana.
Siwezi wacha vodka,
siwezi wacha vodka na mavela nana.
Nasi achivela
mabitu na mavela, mabitu na mavela. No, no, no.
From the Niger Delta to all the corners of Africa, America, and the world, black people are turning the tables, taking back our place. We will be heard because we matter.
NYASHI NSKI, I stay fly. G-O-A-T, that's no lie. Na baki T-O-P till I die. Miss wadanganyi bana this time. Umati mesha decide. Wanati wana legalize marijuana, yeah. Nifani na una design. Nilianzishanga mkirime. Domana nati describe. Kafundi wa makaria. Ninini kasi divine. Kutoka mali tumetoka di kujifine. Kwa keja zina master. Mbili umrasta na akili na mwezi zipima. Tamkismama na ratili over there. Really niko fine. Check the moment. Are you G-sha? Since tizi kona pombe wana wine. Na si tuko busy tunagombe zana online. Mapanganga sayo inchi na chomeka na tukea. Siasa ni za tribal line. Streets ni mimi na jaba na ma idol mind. Industry likuwa flat kila vital sign. To agree comeback yangu ilikuwa right on time, yeah. NYASHI NSKI, I stay fly. G-O-A-T, that's no lie. Na baki T-O-P till I. Hits mingi ka the mushrooms na punit pamoja. Wanasemanga mini ka kikundi mtu mmoja. Kando yangu iko mtu ana kidungi kwa toja. In case wa track pima na mvi na kocha. Mimi na sosi kaongezeni chumvi na sosa. Mind iko sharp kama suti inatosha. Shugli na piga sio lazima mzione. Been here forever na bado ni ngumu mnisome. Sumu jikoni saisha iva. Umona nimedumu mwisho umekuwa believer. Vijua vigumu ndo fika mali nimefika. Kwa mana wa wati yako aseme we ni diva.
NYASHI NSKI, I stay fly,
yeah.
G-O-A-T, that's no lie. Na baki T-O-P till yeah. I die.
Kambese na skusha my household name. I'm the best ever, lose never, can't complain. Already in the hall of fame and I'm still playing. Goat shit, I'm forever in my own lane. Brought the game back, mina sauti hakuna argument. Made a space for you young niggas, msiwai forget. Na your debt wezi lipa, when you guess. Wanapata hit moja, when you mess, when you wisha. When you tafta shortcut, wanabaki wameban. Took time off his shit, nikai study na nkai learn. Kani nayo John lifanya kazi na nkai earn. Kani luck, basi I'm as lucky as they come. Shinchilla.
For you, hey. I'm ready for you. For you, Nico, I ready for you.
It's about for that time.
I'm ready for you. For you, Nico, ready for you.
Ni ile desipendi ma pressure. Cheki mbosho ni meji pepa. Usinilete ka wewe si waiter. Tuko zone tunakiseta. Moody koka, visa, fly, visa. Kamishika una, liza, giza, cha, chisha. Wako ni company ya mafla, divas. Hapa tuko shangwe kelele. Hit kwenye speaker marende. DJ ako mix kama zege. Kata hizi maji mashete. Wako ni coast to coast, tuko maflow sin boss. Toka stress, toka fala. Like it's a joke, bonge la episode. Niko paradi, so badu kileta biz. Niko ndani ka conjugal.
Nishike hii designer. Hold me tighter. No my timer. I'm ready for you. Nishike hii designer. Hold me tighter. No my timer. I'm ready for you. La 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 la. I'm ready for you. I'm ready for you. La 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 la. I'm ready for you. I'm ready for you.
Blase, blase, blase. Feelings heated, ladies hotter. No wasting time na chicken butter. Shika ki design, si die kushona. Mood ni proper, game ni poker. Spotted once again, ni soccer. Who that could mess my friend ni noma. Crew iko seto sha roja. Buda tuko lit, tuko kariyo bangi. Washa crown me, no sipita marangi. Tuko sogare kuchoma picha sitaki. Wasupa muswati, mini musa na maji. Niko vibe ya mahongo na mafisi.
mtoto amestanda shuku home hana kiti lenga kama lugha haijipi on to the next niko fresh niko fete
nishike hii designer hold me tighter no my timer I'm ready for you nishike hii designer hold me tighter no my timer I'm ready for you
la 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 la
Wacha ni flex kidosi ni vuwe kikoti ni cheze na noti VIP na kikosi, cinema showbiz no camera copy Chini ya maji low key tint kwenye moti hamutu oni Nipate fast lane gazeti front page na I run bila campaign sasa tunateremuka Serebuka Ready man buda kamenuka mama kakishuka Kimuzuka Tunakireis kama ishi buda Teremuka Serebuka Ready man buda kamenuka mama kakishuka Kimuzuka Tunakireis kama ishi buda
Ishike hi designer Hold me tighter No my timer I'm ready for you Nishike hi designer Hold me tighter No my timer I'm ready for you
La 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 la
La la la la I'm ready for you I'm ready for you
La 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 la
La la la la I'm ready for you I'm ready for you
OG
Shivo
Otile Brown
Oh yeah, oh yeah
And I don't get it with these shorties though Miss Jordan, I thought gotcha, man Oh yeah, oh yeah Magic's anger, what up?
Usino nisi yetulia Nimesha piti ya mengi Nile mpendele dem Nika investi visenti Akani acha matani Aka ondoka na flani Akia mungu nile umil Akia mungu nile lil Now I hit and run, hit and run I hit and run, hit and run Kama demo yetulia, I'm a hit and run, I'm a hit and run Kanifanya nkalia, I'm a hit and run, I'm a hit it
Kwanza ziveni mavezi
Hit and run, hit and run
Nagono demo nushen
I'm a hit and run, hit and run
Kwanza ziveni mavezi
Hit and run, hit and run
Nagono demo nushen
Now I hit and run, hit and run
Keep it true to yourself. You want love or you want money. You want love or you want money. You want love or you want money. You want love or you want money, baby.
Mkwanja unataka Ama penzi na miti Loni mjanja umepata Kwanza geti kwa kiti Umencheki kwa tele nkiroga Ukajembe nmetosha mboga But transpisi flanku kudiga I'm sorry minda ichapa kali nitoke Jana wendo lini hala Why? Kanisho vile mi wanna die Kakutosha nisho vile na kufilpia Ama dem sini wala guy But I'm one bright man Dema kijileta ni mazishi After one night stand Akijaribu kunikon Isi shiki Awa mademo ana ushenzi As soon as you hit it, they come back again Jana ulikuwa 10 over 10 Today, I'm just trying to fuck with your friend Isn't it just fun? You gon' get you a turn Hakuna venye naza kukupenda Pole sana, OG, I just hit and run
Now I hit and run, hit and run I hit and run, hit and run Ama demo yetulia Ama hit and run, ama hit and run Kanifanya nkalia Ama hit and run, ama hit it
Kwanza ziveni mavezi
Hit and run, hit and run
Ama mademo nushen
Ama hit and run, hit and run
Kwanza ziveni mavezi
Hit and run, hit and run
Ama mademo nushen
Ama hit and run,
ama hit and run
Vila nina boho say
Janu
Vila nina tesa say
Janu
Crib nina kaya say
Janu
Ama dem nina kata say
Janu
Oh baby, this could be yours But you throw it all away Babe, you throw it all away Channel in this away Nili thani unanpenda No tenam galiz mo Tenam galiz Nili thani unanpenda Now I hit and run, hit and run I hit and run, hit and run Ama demo yetulia, ama hit and run, ama hit and run Kanifanya nkalia, ama hit and run, ama hit it
Kwanza ziveni mavezi
Hit and run, hit and run
Ama mademo nushen
Ama hit and run, hit
Kwanza sipendi mapenzi.
Hit and run, hit and run.
Hawa mademo na
ushezi.
Hit and run,
hit and run. Hit it from the right, hit it from the left. Hit it from the back now. Hit it from the right.
Femi, 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 one, uno, 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 uno. Femi, 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 one. Hakuna mkate ngumu mbele chai. Akili ni nywele zangu nilipaka dye. Mwa wananidai, Femi super duper fly. Game kiko extra na regret why. Zemi nakafunga kani look mina dunga. Misari zimeshiba sembe zimemada unga. Flow kachumbari na wachanganya na lunga. Yani Femi walibora misamiati mina dunga. Sina come through sana. Kiwala binwala, lutix kibao, kasi pesa ubiashara. Wanachuna mina gwara, mini chui weni swara. Na leflani mjanja wakusakanya magwala. Mandume wanagwaya na mafaya ni za kike. Boho zinadunda kachidima na kedike. Fresh kama tropical, fresh versus BK. I am so sick, sick, hope kid DK. Hakuna chakuki, I'm the queen kaka empire. Femi at the teacher, basi skiza I should enter ya. One girl super killer kuja na yo enter ya. Right left, upper class, mpaka mwite mesaya. Si hivyo ndio ina. Ni hivyo ndio inafaa. Jozi damu jasho zote zimeja kwa kitamba. Tumetoka mbali cheki vile tumefika fa. Nayo nayo bado no time nilivunja sa. Chora saba mina saka six figures. Mbogi ya mafans kwa mamble na midfinger. Na wana bo, si wana nibosha do madonna. Bado hawana madonna wana ringa. Eti nime lost basi stima zimerudi. Femi mbona hurogi basi mchawi amerudi. Na mapato ni one, nobody is better than. Hata nitupe kwa den, I will never be done.
And you are now rocking with the best.
Achana na wajam, bado mina kam na zest. Na bas ni high caliber, atam kidunga vest. I'm in a class of my own, so si try kuni test. Si mindo yule ngori, Femi fast body. Femi kama Hollywood, Femi never lolly. Na kaki waka sana, mina watcha scene glory. If I was you, singe kuwa happy, ninge worry. Lakini plani premium, wakiseki mina tinga. Car rada, niko kazi, mina winner ya. Usibishane na simba kwa jango. Femi, sema hiyo one night.
Big up, phenomenal woman. I'll see you.
Check, check, check on the
check.
Sema wee. Baby boo, sema wee. Boo, sema wee. Now na sema wee. Boo, sema wee.
Mara ya kwanza kwenye biti ya pacho sema. Tuseme mimi ni bacho sema. Ni kill beat na nimefunga macho sema we. We. Nakula kwa kijiko si kwa macho we. Panganga mingi misinaga we. A big bigger tune coming right away. Yeah. Like a little baby fresh from the womb. The Lazarus is lying in the tomb. Phenomenal step in the road. Patro boss bring back the tune.
Sema we. Baby boo sema we. Boo sema we.
Ooh, hey.
Na una sema we.
Na una sema we.
Ooh sema we.
Semangwe, I'm coming again. Round a circle, meet again. Hey. We met before, I was meeker than hey. Used to be a four. Now I'm rocking a ten. Hey. Hey. You never know where this could end. Thailand, Singapore, London, bring a friend. I'll be your boo. We can go, we can ooh, we can oh. Semangwe, Pikachu, tutaenda. Chuto dea, semangwe, utapenda. Phenomenal step in the room.
Sema
we. Oh, no. Oh,
baby boo sema we.
We, we, we.
Ooh, sema we.
We, we.
Now na sema we. Ooh, sema we.
Ah, yeah. Ah, tuna dance to the jo phenomenal. Dance to the chini phenomenal. Dance to na ruga phenomenal. Phenomenal.
Kamilisha sente
si.
Afena ngoma za konika. Huku Nairobi tunapenda he. Na tuko juu juu ya machi. Hatuna wakati ya watufe. Hawanaga kani.
kuweka kitu kwa ba Nimeji
Munde na fail
Let alone my fena pop
Fena boom A little baby fresh from the
Like Lazarus is lying in a
When we step in the room
Ooh, sema we
Ooh
Baby boo, sema we
Kutupacho kwa ni boss
Nikipita unasema ngwe Nikifika unasema ngwe Ukipita unasema ngwe Sema ngwe ni kukuse kwa mwili Sema ngwe iko kamili
Ula la, nimeshinda loto
Ula la,
kukupata mtoto
Ula la,
basi wewe wanani Niambie wanani
Kwankwam
Wanani Kama sio wangu tu
Beste yako ni heta na unatutaki Ni mtiaji, itabidi umtiezi My hater, mwatafuta kashi mwashindano Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa miano Mtore, mwambia potele Mwambie na kupenda, itabidi azoe We ni mrembo, na kutamani Usikia wivu, lipenda mse wa kitani
Nobody can never take your place You know it's not gonna happen Cause I'm not an average type of latest Why they try to hate me Baby, just tell me you got me And I forever stay true You won't ever see me on another man's rules Moyoni mwangu, wewe ndo wa wakilisha tu Hata wafanyeje uko stuck like glue Ooh,
umeshinda loto Kunipata toto
Toto, ni rojo rojo Apple of my eye na kuoma kimangoto Alikuza lazima pia kuwe na uhondo Ulimisa kwa wakupati putheri na mongo Mtoto ni mkia na metoka busia Kuitaka posho mil mwana wefenta kushkia Ngupelekea murangu koko mwangi wairia Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto Yataki niende kazi wala taki niende soko Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko Kwa koni me relax meta staki nyoko 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 za warazi wanoko Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto Kipost pale insta utasema mini poko Harusi ni ya warastu naifunga kimangoto
Basi wewe wanani Niambie wanani Wanani Kama sio wangu tu Basi wewe wanani Niambie wanani Wanani Kama sio wangu tu
Skizo, skizo, Haters wanasema mteme njo upenye Na wajibu ini ndo iliundwa heaven Usiseme siku sema watasema Watachoka na watachana mapema Kwa offender, ntakwa the defender Bulletproof tutabai pia na mandenga Alejandro sita inyonya kama nectar Ntaimarinate na tomato sauce ya peptan
Wanani, niambie wanani Wanani, kama sio wangu tu Basi wewe wanani Niambie wanani Wanani, kama sio wangu
Toto,
ulala
Nimeshinda loto,
ulala
Figa moto,
ulala
Baby, baby
Toto,
toto,
ulala
Nimeshinda loto,
ulala
Kukupata mtoto,
ulala
Yogi, yogi.
kacha la mashuge sasa kana la malolo. Katoto ni katundu kana pendaga muhogo. Katoto kakorofi kana pendaga viboko. Ni kungori tuko jame, sweet sexy love. That good loving baby come my way. When you're lonely bogey benda be your company. Kana penda ra, njaro za master. Bling bling mama, kana penda chapa. Bad girl kwa mita, yani vile inapa. Luku luku mbaya mbaya, yani vile kanava. Kila siku na kahala, baby baby ni konza. Kana penda bad man, na siwezi kukabo. Kila tu kilink up, kana takamo. Mangoma kana penda, utapenda kakiwaina. Bogi ni bala, yani hizi ma designer. Kana ndokeva, kamemea sika maina. Kama ni kushika, hapa ni ma six figure. Golden status, ya hapa na gold digger. Kana penda nikipiga, figa number 8, mi siwezi sita sita. Bogi benda, Mr. Mister. Hakuna mwingine wakileta tunazinka.
lose to me.
I leave you cause you're hurt inside, like I'm cut inside and it's upside, yeah.
I know you're suicide and it bears a lot of pain. Can't deny you were my pride and it's always be you and I. Could I
ever
kill
you?
I cheated on you, suicide. Oh, baby girl, cannot blame. I accept the claim, cause I know it's my fault.
Broke my heart in two parts, and you thought that you haven't left me. I'm not a fool to play cool. I've been using me just like a tool, yeah.
I'm sorry, please, baby. See me again. I'd rather die than let you go.
I'm sorry, my baby.
Please, baby, see me out, yeah. I'd rather die than let you go.
I'm sorry, my baby, need a yeah. I don't wanna go.
Please don't go away, yeah. Go away, yeah. Go away, yeah. Go away.
I wanna go, yeah. Go, yeah. Go, yeah.
Please don't go.
Please don't walk away, don't leave me hanging. I need you close to me, in my arms, yeah. Please don't go away, baby, stay with me. We see me at the city, where's it that you are? We fall apart from the first time that I saw you, girl. I gave you all my heart. I will never let you go. You always be my home. Wherever you will go, I will follow. Malaika na kuomba mawazo ya nikoroga. Unafanya moyo wangu na gonga. Walahi wanikanganya nikona mina pagawa. Sina wezo when it comes to you, girl. Mina amini, mina amini. Siku moja tutajenga family. Mina amini, mina amini. Siku moja mina we tutakuwa kimoja.
Please don't go. Go away, yeah. Go away, yeah. Go away.
I wanna go, yeah. Go, yeah. Go, yeah.
Please don't go away, yeah. Go away, yeah. Go away, yeah. Go away.
I wanna go away, go away, go away.
Go away, I mean, baby, come away. Let's go far away to a better place. Leave the fake nigga, are we sure that all the pain? Eh? We cannot go back, cause we ran out on the A. Have a feeling you're the one, and you were made for me. So quit playing games and come back to me. Baby, you are Mrs. Me, the other half of me, and you make me complete. So come home to me.
Please don't go away, yeah. Go away, yeah. Go away, yeah. Go away.
I wanna go, yeah. Go, yeah. Go, yeah.
Please don't go away, yeah. Go away, yeah. Go away, yeah. Go away.
I wanna go away, go away, go away.
I'm sorry, please, baby. See me out, yeah. I'd rather die than let you go.
I'm sorry, my baby. Niache, I wanna go, I wanna go.
Baby, kuja base kwa ni forms ina shika yo, shika yo, yo, yo. Shiko chuba ndom na macrums ina shika yo, shika yo, yo, yo. Baby now zina shika yo, hapa kwenye ground. Baby now zina shika yo. Baby now zina shika yo, hapa kwenye ground. Baby now zina shika yo.
Baby now you know you the dance with the fire.
Dance with the fire.
Oh, you take control, guy, you messing my money, yo. Guy, you're too good for me, yeah, yeah, yeah. Wonder what you did to me, yeah, yeah, yeah. Got me going crazy, yeah, yeah, yeah. You're too good, yeah.
Baby kuja besku kufite. Kuna ma guys tuko easy. Kuja na ma beshte wawile. Usi tiki shash na kitire. Kuja na ma rasta wawile. Juniko na ma gangsta wengine. Leo niku waka tuzime. Atosho kuna rada kumine.
Jumpensi, come to dance. Tuko going way, tuko sufficiency. Tuko
rada nipeleke na rada. Sunajua vile mina weu fanyanga kejani. Na leo niko maji niko waba. Na magai zime nice tuna city hadharani. Japa zime nice tuna chafu na majani. Gova wakikam tunaruka kwa tirani. Hapa ni macham na mizinga tumezani. Beb mi niko high usipu kuja
sauzani. Tuji nice zade kejani tuji nice. Zoni tukicheka ziki nice. Tena ziki shuka zita rise. It's about time to be nice. Kijani tuji nice. Zonke kicheka ziki nice. Tena zikishuka zita rise.
Baby kuja bezi kwa ni form zina shika yo. Shika yo yo. Tuko chuba ndomu na makrom zina shika yo. Shika yo yo. Baby now zina shika yo. Haba kwenye ground baby now zina shika yo. Baby now zina shika yo. Haba kwenye ground baby now zina shika yo.
Baby kuja bezi kuko fite. Kuko na magais tuko easy. Kujana mabeshte wawili. Use tiki shash na kitiri. Kujana marasta wawili. Juniko na magasta wawili. Leo niku waka tuzime. Atasho kuna rada kumine.
Jambezi, kanjo dance. Tuko wai ngwai, tuko sufficiency. Tuko hai hai, tunafitu wavy. Kanjo wai wai, kanjo pay. Jambezi, kanjo dance. Tuko wai ngwai, tuko sufficiency.
Pedi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Mademi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, 8:30 usiku. Na materrorist, hana wata kubom. Pasta nganga, hana wata kukon. Jimanjigi, Kenya needs alone. Alejandro, Vandem wapon.
Boom, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pandemic. Oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda. Tako black ka shits za Konda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha. Waganga si wagenge ni nambogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kana penda mao na mset protractor. Manzika ni chep na mchwep na countdown. Ala kazim, ala kazam. Abrakadabra zing za lazu. Nilko wazim, pedi wa sadam. Makaka brasa kanita bazu. Oh, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pandemic. Pandemic, pa, pandemic, oh, pandemic.
Guy, kusha kuwa ngori, guy. Kusha nuka mtani, guy. Watoto wapatikani, guy. Saini muadhani, guy. Guy. Jui mara ni watch porno. Tukivuta mabombom. Kisha ni bomb chinku.
Tobo and sto boy, tobo. Tobo and sto boy. Nare, nani kunare.
Oh, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pandemic. Oh, pandemic.